Blog Talk Radio.
Arakoze cyane, arakoze cyane Sankara kuri ino ndirimbo nziza cyane ivuga iti nzababaza ubwoko bwanjye mwishe nzababuza kubera umushumba muri ibirura n'icyo ashaka kuvuga Nagira ngo rero rwose mushimire dutangire kino kiganiro noneho radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Tufite saa sita z'amanywa n'iminota itanu isaha za Washington DC, tukagira saa kumi n'ebyiri z'amanywa n'iminota itanu isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira na saa moya z'ijoro n'iminota itanu isaha z'i Kigali mu Rwanda. Turi kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri na kane Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, tukaba rero twateguriye ikiganiro mu by'ukuri dukomeza ikiganiro cy'ubushize mu gice cyacyo cya kabiri. Ikiganiro twahaye inyito agatsiko k'abatutsi bategeka FPRDMA ikabona gate abahutu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, nkaba kandi mbashuhuje. Muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero mufungure mikoro, nayiburetse gato mufungure mikoro Theogene.
Urayumva Joseph?
Yenda kuranyumva cyane mikoro nafunguye. Ndakumva neza, ndakumva.
Murakomeye, mwiriwe aho ngaho mu Bufaransa?
Muriho.
Mukomeye, mukomere, ubwo ndagushuje nabi wowe kandi nshuze abakunzi ba Radio Ishakwe bakomeje gukurikirana ibiganiro, bafite n'ibibazo byinshi ndetse n'ibitekerezo byinshi, urabizi kundusha nibyo wirirwamo. Ubwo turabasuhuje kandi tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza no gukomeza mbese kuduha icyo batekereza kuri ibi biganiro tuba dukora, kandi byose bigamije kubaka u Rwanda no gusana imitima y'Abanyarwanda.
Ndagushimiye cyane rwose, kimwe n'abantu benshi bagenda banyandikira bashimye ibiganiro byawe harimo iki giheruka, bavuga bati koko ibyo mwiyemeje ntimurya indimi, ibyo mwiyemeje ntimureba ngo ubwoko bwanjye ngomba kubuvuga gutya, ngomba kuguyaguya aba extremiste baburimo, ibyo ntabwo ari byo bikuranga. Nagira ngo rwose mu mwanya w'abatwandikiye ndi bubone wenda akanya ko kuvuga ibibazo bya bamwe na bamwe, utubazo duke bagiye baza mu by'ukuri ibyinshi byari ugushima. Igiciro cya kabiri cya kino kiganiro, mbere yo kugira ngo tugitangire hari inkuru mbi cyane, inkuru y'ubupyisi. Ni nayo mpamvu twatangije iriya ndirimbo, inkuru y'ubupyisi bwa FPRDMA, aho iherutse rwose kwica impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bamaze imyaka irenga makumyabiri ku butaka bw'u Rwanda, kandi bagiye baza ku buryo akenshi batabaga banabishaka, babaga babihatiwe mu by'ukuri babitewe n'urugomo rwa FPRDMA mu ntambara zinyuranye yagiye ikora muri Congo, bityo benshi bakava mu byabo bagahatirwa kujya ku ntambara. Harimo abayikoze kera bafasha FPR ariko yabituye nabi cyane, ikomeza nyine kubabuza uburyo, kubateranya n'andi moko yo muri Congo, ku buryo ibibazo birakomeye. Aho rero bamwe bari muri za Karongi hariya, harimo baherutse kujya kuri HCR kuri ho komisariya de refugie, baragenda noneho bakambikayo, bavuga bati turashonje tugiye kwicwa n'inzara, muturebere ukuntu ubuzima bwacu bwarushaho kumera neza, cyangwa se mutuhinzira twitahire tujye iwacu. Bamwe bakavuga bati mbese aho gupfa dushonje twapfa twariye tugahura n'isasu hari igihe leta kugeraho, niko bavugaga mu biganiro binyuranye. Bize kugeraho rero noneho igisirikare na polisi barabagota rwose, babuza kugemurirwa noneho ba kuko ubundi abo bari muri greve nyine bajya nko ku bihumbi bitandatu bari aho ngaho nyine bagiye mu myigaragambyo, ariko abasigaye inyuma kuko ni nkambi y'ibihumbi hafi cumi n'umunani, abasigaye inyuma ubundi barabagemuriraga. Bigeze aho ya polisi n'abo basirikare bababuza kugemurirwa, baraza barabaguta. Harimo n'abana batoya, harimo abagabo bakuru, harimo abasore, harimo abagore, abo bose baraza barabagota, harimo n'utu twana inzara iratwica. Barangije rero ejo bundi tariki ya 22 noneho barabarasa, bajya mu byo kubarasa rwose. Kwica impunzi nyine ni ibintu byabaye umukino kuri iriya leta ya FPRDMI. Barabarasa, babanje kuvuga ngo hapfuye 5, bigeze aho hapfuye 10, ndetse ubu ngubu baremera 20, ariko abantu bose baravuga ko ari benshi, 20 wenda n'ijana ntiribuze. Bagendaga batunda nyine z'ukuntu bakora iyo bica abantu, ku buryo ubu ngubu nyine abapfuye n'ubu ntibaramenyekana, ntibarabamenyekana. Ni ishyano ibintu bose abantu bariho barandika za shezo ngizo, mu by'ukuri zikora nka roni nyine, ziriho ziravuga ngo ibintu ntibikwiye, ariko nk'ibyo bisa n'urwirutso mu by'ukuri. Agira ngo rero muvandimwe Théogène, twifashishe audio ya VOA ya ijwi rya Amerika yo ku itariki ya 23 baraye barashize impunzi. Iyo audio baravuga ko ibintu byagenze, noneho birumvikana turamagana ayo mahano, turayamagana ayo mahano, ndetse tuzabikora birenze ibyo ngibyo, turayamagana. Ariko rero reka tubanze twumve uko VOA ivuga nyine, wakurikiranye kuva ibyo bibazo byatangira byo kwigaragambya, wabikurikiranye muri mu ijwi rya Amerika, ukuntu abivuga mu ejo nako tariki ya 23 iryo shyano ryo kurasa ryaribaye
mu Rwanda. Polisi y'igihugu yaraye yirukanye ku ngufu ku biro bya HCR Karongi mu burengerazuba bw'igihugu impunzi z'abanyekongo zari zimaze iminsi 3 zihakambitse. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yakurikiye iyi myigaragambyo kuva igitangira kuwa mbere, araduha inkuru irambuye. Mbere ya saa sita byagaragaraga ko abapolisi bari biteguye urugamba bategereje gusa isaha nyayo. Bari mu muhanda Kiwekizi aho batangiriraga bashyiraga ibikoresho n'ibiribwa bari bamaze iminsi 3 bakambitse ku biro bya HCR ishami rya Karongi riri hafi ya Nyamisha burenze ku bitaro bya Kibuye ahateganye neza n'icyicaro cy'intara y'Iburengerazuba. Wari umunsi utoroshye na gato ku mpunzi, kuko abari kuri ibi biro batabashaga guhura n'abari hanze. Usohotse ntiyari yemerewe kwinjiramo ukundi ku mpamvu iyo ari yo yose. Ni ibintu bavugaga ko ari ugushaka kubica, kuko nta byo kurya cyangwa ibyo kunywa, serivisi z'ubuvuzi zari zahagaze, n'ibindi byose nkenerwa bitazaga kuboneka batagiye hanze y'ingando barimo.
Kuva tugera ahangaha nta byo kurya baduhaye, kandi badufungiye inzira ntituhaye tuja guhaha. N'imbaga aribo tuzoza dutuma hariya ku isoko, bari kubitubwira bakagenda bakatuzanira ibyo byo kurya. Bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo.
Ni agafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya, ndabinginze mwamba baraka abana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umunota umwe, nimumbona nzanye ikindi kitari umufuka urimo imigati mwemere ko ninjira. Birangiye bambwiye ngo mbare iminota ibiri mbavuyeho, ubwo gahunda yabo ni ukutwicisha inzara.
Twagerageje gusaba HCR ngo idufashe itugaburire abana, baratunanira.
Ababyeyi barapfuye, abana barapfuye, tuba turabaza nubwo tukivuga gutya nta musore urakoze ikiryo mu kanwa. N'abagerageje kurya ni abana bari ejo, ariko n'ubu ngubu abanyukuzi barambaraye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ijwi rya Amerika yagiye kureba ibyavugwaga ko abapolisi batangirira mu nzira abaturutse mu nkambi ya Kiziba bagemuriye ababo bari ku cyicaro cya HCR Karongi. Ni amakuru twasanze ari impamo, kuko twahasanze umubare munini wiganje b'abakobwa n'abagore bicajwe hasi ku nkengero z'umuhanda. Imbere yabo hari abapolisi basaga 15 bafite ubwirinzi buhambaye, bigaragara ko bambariye urugamba. Aba bagore n'abakobwa bari bicajwe hasi, byagaragaraga ko hari ibyo bapfunyitse nubwo tutabashije kureba ibyo ari byo, kandi tukaba twangiwe no gufata amafoto cyangwa kuvugana nabo. Zaba impunzi zakumiriwe mu mihanda cyangwa izari ziri mu ngando, zose byazigaragariraga ko amaherezo abashinzwe umutekano bataborohera.
Ibifaru bazana muri abantu 600 ko tari abacengezi, akaba nta mwenda dufite, akaba ntacyo twitwaje ko mubibona ukagira Imana mwe.
Ubwoba bwari bwose. Ubu ni ubutumwa Madame Mukeshimana Clémence, Vice Presidente w'inkambi ya Kiziba, yatanze amasaha nk'3 gusa mbere y'uko inzego z'umutekano zari zisanzwe zibagose noneho zibinjiramo.
Turasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko adahwema kugira neza, nk'uko adahwema kubera maso abayoboye, turagira ngo natwe nk'uko turi mu gihugu cye adufashe tubone uburenganzira bwacu, abashe kudukemurira ibibazo, kubera ko turabizi ko ni inyangamugayo. Ntituzi neza niba n'ibi bintu biri gukorwa abizi, nk'umubyeyi kandi dufite icyizere wabashije guhagarika genocide mu gihugu cye hago yakwishimira ko ibintu nk'ibi bikorerwa mu gihugu cye itotezwa kugirirwa nabi bimeze gutya turasaba rero kugira ngo iyo kabyara n'ubundi natwa tureberere ibiremwa muntu birahangaha bye gupfa bizira ubusa
ntabwo byatinze uko amasaha yicumaga mu masaha 11 z'umugoro bigisirikare n'igipolisi byari bimaze kwambarira urugamba bidasubirwaho basatira impunzi aho zari ziganditse abapolisi bari bafite ubwirinzi buhambaye bahise bohereza mu kivunge cy'impunzi byuka biryana mu maso maze batangira gutatana abagerageje gusa nk'abirwanaho ntacyo byatanze kuko bahise barasa urufaya rw'amasasu bamwe barahakomerekera ntabwo twashoboye kumenya niba hari ababa bapfuye n'uko bangana ariko abakomeretse bo byagaragaraga ko ari benshi uyu n'umwe mu bo twashoboye kuvugana waduhaye ubuhamya bw'ibyo yari amaze kubona
abo ngerageje kubona harimo n'abakiri makuka bageze ku bantu barindwi nibo mbashije kubona hari uwarashwe mu mutwe hari abarashwe mu matako hari abarashwe mu ngumi ijisho ryavuyemo hari abakiri makuka ngiye imirambo nzanye nayo ni myinshi mbabajwe na generali muzima uhagaze imbere yacu duhagaze hejuru y'imirambo akavuga ngo abiganjemo ni abasinze sinzi uburyo wakwirirwa ufungira ngo ahangaha nta gusohoka nta n'amazi yo kunywa bakakubwira ngo wasinze izo nzoga sinzi niba zaje mu mwuka vrema ibi ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda ni ibintu leta y'u Rwanda ikoze bitakagombye gukorwa hariya ku biro bya hasere bari nta nkota bari bafite nta ntwaro bari bafite ibi bya kiyagaze bari babateye mu byonyine byari bihagije no gufata bagakubita ariko gufata ureba ikiremwa muntu urafashe uregeye urusasu mu gahanga ni ibintu bibabaje
humvikanaga amajwi n'induru nyinshi z'abataka hirya no hino ari nako abandi bagenda bakubitwa umugenda n'abasirikare n'abapolisi babashoreye baberekeza mu mugi ngo bakomeze bagana mu nkambi bahozemo uko babashoreraga ni nako imodoka zazaga gutwara bakomeretse haba ku nkengero z'umuhanda no ku misozi wahabonaga barambaraye bamwe binyeganyeza bigaragara ko bakiri bazima ku isaha 5 z'ijoro ryo kuri uyu wa kane nabajije umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT hose badije umubare nyawo w'abakomeretse n'ababa bahasize ubuzima ambwira ko atarabimenya neza ko abitubwira kuri uyu wa gatanu gusa amakuru aturuka mu mpunzi aravuga ko abapfuye ari benshi kandi ko hari n'ababa bajugunywe mu kiyaga cya Kivu nk'uburyo bwo gusibanganya ibimenyetso biravuga ko haba hari abashimuswe mu bagize komite nyobozi y'inkambi ya Kiziba kandi mu gihe twateguragiye inkuru benshi bari bakiri mu keragati ibitarasobanuka amagingo yatukibakurikiranira murabimenya mu makuru yacu ari imbere Claude Ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
muvandimwe toje urumva wabikurikiranye uko byagenze kugeza igihe nyine babirayemo bujya kwira saa 11 n'igice mu byukuri habasigaye iminota 30 ngo habe hatakibona muri bya bihugu byacu bityo urumva ko haba hagambiriwe kugira ngo babice abantu batabona nyine kandi barabikoze abo bemera bamaze kwemera hari aho nabiri kugira ngo bemera 10-20 ariko ni benshi ngo bapfuye makuru yose ava mu mpunzi aravuga ko ari benshi cyane rwose ari 40 niba bitarenga 100 kandi ntabwo bararangiza kubarura ijambo ni ryawe
murakoze Yosefu ijambo ni ryanjye ubwo umuntu aba ariho atekereza vese ngo umuntu avuga iki areka iki kuko nka ya ndirimbo ya Cecile Kayireba ngo avuge ibi areka ibihe ibi byose ni ibintu bikomeje kwerekana imikorere ya FPRDMI ubugome bwayo ubugome bwayiranze kuva yavuka kuva mu byo yakoze byose muri za 90 kugeza kuri aya magingo iyo wumvise nk'iyo nkuru ubigereranya n'ibya kibeho buri koko twigeze Yosefu twigeze gukora ikiganiro kirambuye cyane twongera gusubira mu mateka y'u Rwanda tuvuga ibikorwa bibi bya FPR ubwicanyi bugaragarira buri muntu wese ko ari ibyakozwe mu Rwanda n'ibyakozwe muri Congo yuko mu byukuri ari genocide kubirebana n'abahutu ariko noneho reba FPRDMI ubundi mbese muri za nkuru yasakaje ahantu hose ya narrative yatangije kuva muri za 90 kugeza kuri aya magingo iyo narrative isa nkaho yemewe n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu n'abantu academic n'iki byose bahora bavuga n'iki nuko yacunguye abatutsi nuko yahagaritse genocide y'abatutsi hanyuma nyine intwari Kagame akaba ikirangirire mu Rwanda. Urumva n'uwo muvandimwe uwo mudamu wavugaga ni umuntu w'umudiplomati cyane, urumva arimo kuvuga ati Kagame umubyeyi, Kagame wahagaritse genocide, Kagame ukunda ubutabera. Ibyo byose umudamu yavugaga suko ayobewe ko mu mutima we ibyo bintu byose nta bintu bishobora kuba muri urwo rwego, cyane cyane bizajya hanze bizasohoka kuri za Facebook, bizamenyekana mu Rwanda no hanze yarwo ku isi yose muri za Facebook. Nta bintu nk'ibyo ngibyo bishobora gukorerwa mu Rwanda Kagame atari watanze amabwiriza ngo bikorwe bityo. Icyo nicyo tugomba gutangiriraho cya mbere. Ntabwo ari ibintu by'abapolisi n'abasirikare bagira batya bakavuka bakabyuka umunsi umwe batereka tujye gukinga Benizo. Uko u Rwanda rukora, uko SDMI ikora, n'uko yakoze iki gihe cyose, n'uko amabwiriza nk'ayo ngayo aba yaturutse kuri Kagame bwite. Ni ukuvuga ngo izo mpfu zose n'abakomeretse n'abo tutazi, ntituramenya n'umubare, ntituzigera tumenya nk'ukuntu ibyabaye kibeho, ibyabaye hariya nyine ntuza ziriya mpunzi zaguye hariya nyine aba buriya mvuze harya ngo ni kibeho.
Ikibeho
ngo ni kibeho.
Ikibeho niko wavuze.
Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko nyine uko abahutu bapfuye murabona noneho n'abantu bo Kagame yitiraga ko ari we mucunguzi wabo nibo yasubiyemo akoresha za methods, uburyo bumwe nka biriya byo bakoresheje cya gihe igihe bahonyoraga bakica abantu nyine abahutu muri ziriya nkambi
rwose.
Urabona ko ari uburyo bumwe kandi byose biturutse kuri nde? Biturutse kuri ku mukuru wa FPDMI. Icyo rero nicyo abantu bakwiriye gutangiriraho kumenya yuko uko agatsiko nka kariya kagenda kabura ubuhumekero, kabura uburyo gashobora kwigumishaho kadakoresheje ubwicanyi bene buriya bukabije bakora ku mugaragaro, uko ibihe bigenda bisimburana nuko kagomba kwerekana ko n'ababatutsi kitwaga ko karengera bitagishobotse. Wenda hari abantu bavugaga bati bagenda batoranyamo abantu b'abatutsi bibirangirire, abantu bakomeye b'abanyepolitike, abasirikare, abo bica ku mugaragaro, abo jya gutsinda mu mahanga, abo bashyira ku gatebe, abo bareka mbese bakazicwa n'ubujyahabi nk'aba Patrick Mazimpaka n'abandi bagiye bapfa batyo. Ariko urabona ubu ngubu aho bigeze ko bagenda bagakora ibintu nka biriya byo kwica abantu ku mugaragaro impunzi, kandi noneho tuvuge rero ni uwo muryango wo gutabara impunzi uwo twita UNHCR ari bo twita Roni yatubereye Roni mu Rwanda. Urabona nibyo byose byabaye. None se Joseph yurebye mu makuru hari ahantu ubona UNHCR ikondana u Rwanda ko rwakoze amarorerwa? Ntaho
harahari yagerageje ariko kwiyerurutsa, kwiyerurutsa harahari,
ntukwiyerurutsa. Ni nk'uko biyerurukize bwa bwicanyi ni bwa babagaho cya gihe nyine muri 1995, uribuka ko hari iyo na za yunamiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo
bavuga amagambo yo kwiyerurutsa bigakomeza rwose.
Bagafinda ibintu byo kwiyererutsa, kandi ubu noneho wumve ko ari n'agahoma munwa. Ubu rero noneho Kagame ni nawe ukuriye umuryango w'Abanyafurika, niwe ukuriye African Yego. Union. Tekereza umukuru wa FPDMI turega ko yakoze genocide ku Bahutu mu Rwanda no hanze yarwo, ko yabaye ariya mbese yabaye ibikorwa byabarutse yo gukora genocide yahitanye Abatutsi, ako gatsiko ariko gategeka ku Rwanda. Urabona noneho ko kaganje karanategeka n'umuryango wa Afrika. Ubu hari n'umuntu wo muri DMI aryo nyibutse izina rye Joseph usigaye utegeka iriya nteko ya East African Community. Ninde hari
Ngoga Martin
ni ntuze ni DMI.
Ni umuDMI rwose. Nibyo.
Yes. Ariko tekereza abo bantu bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo kuba ari bo bakuriye iyo miryango noneho none se tuzajya kuregera nde tuzajya kuregera se East African Community tuzajya kuregera African Union tuzajya kuregera Roni tuzajya kuregera se ibihugu by'ibihangange ari byo bishyigikiye Kagame icyo byerekana byose ni mvuga ibintu bibiri icyambe nuko twifatanyije niyo miryango yabapfuye yabakomeretse icya kabiri nuko tukomeza kubatabariza uko dushoboye gutabariza gupfa gutabariza amahanga ngo arebe nyine umuntu nk'uwo nguwo ubagize igihangange birwa bavuga ko nta muntu w'umuhanga nta muntu ukirangirira ukwiriye kuba urenze Kagame barebe ko umwicanyi wa FPL-DMI ukomeje kugaba ibitero mu baturage badafite imbunda batagize ikintu na kimwe kiva kuretse kuba impunzi bakaba babarasa kandi bashaka no kubica nako barabicisha inzara icyo nicyo nagira ngo mvuge ni ukuba twifatanyije nabo kandi turabatabariza ariko abantu b'abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga cyangwa se abaturanyi bakomeje gusagarirwa gutyo ahanini icyo baba banaduteza no kwibaza bati se murakomeza muraturirira bizagereza hehe abantu ngatwe kubukuririra abantu bari mu kaga nk'ako ngako ntabwo bihagije Joseph icyo ngerageza kuvuga ariko ubwo bubi bw'ako gatsiko k'abatutsi ka FPL-DMI bukomeje kunukira abahutu bukanukira abatutsi ndizera yuko ibyo ngibyo ari amwe mu masomo bizatuma abanyarwanda dukomeza gukangurira gutekereza yuko bidahagije gusa kuvuga hagomba no kuba ibikorwa icyakora ntabwo ibikorwa bidashingiye gutekereza uburyo twarandura bene utwo dutsiko ibikorwa bidashingiye ku bwumvikane bwo kureba ububi bw'agatsiko k'abatutsi tukareba udutsiko tw'abahutu aho twatugejeje tugatekereza uburyo ubutegetsi mu Rwanda bugomba kugira indi sura abanyarwanda bibonamo icyo rwose cyo nta kuntu dushobora kugica iruhande ni kimwe no muri za feedback twagiye tubona Joseph mu biganiro ibyo twakoze ariko ibyo ngibyo birerekana ako gatsiko k'abatutsi ka FPL-DMI ko ntabwo gahagarira ku bahutu gusa ko noneho gakomeje kunyukanyuka n'abatutsi kandi baravugaga ko aribo baje kurengera nicyo naba mpagazeho Joseph
urakoze cyane ko mbere yo kugira ngo tuve kuri icyo kibazo gikomeye cyane twibutse ko abo bantu bamaze imyaka irenga 20 mu nkambi guhera za 1995-1996 kandi abenshi barabihatiwe harimo imibare ihanitse inyungu bwite mu by'ukuri bya za kariya gatsiko kwa FPL-DMI niho bakura abasirikare niho bakura abapolisi ndetse niho bakura bajya kurwana hirya no hino izo nkambi zuzuyemo n'ibimuga by'intambara zinyuranye bagiye bakora muri Congo haba ziya za CNDP haba ziya za M23 abo bose buzuyemo haba n'abo hambere mu yandi magambo batangiye none gushyira ibintu hanze byarababaje baravuga bati none reka tubivuge tubishyira hanze mu by'ukuri mwatugize ibikoresho ahambere kugira ngo tuve kuri iki kibazo gikomeye cyane mu by'ukuri tuzagarukaho mu biganiro bitaha nagira ngo twumve akandi ka audio k'iminota 4 k'umuntu w'umunyamurenge wahoze ari umuvugizi wa Masunzu wavuga ukuntu barwanyije ya leta gatsiko nyine mu gihe yashaka kubahatira kujya mu Rwanda kabone no guhitatunganye neza ko muri rusange ari mu Masunzu uwo nguwo yabashije kurokora bamwe mu banyamurenge ndetse aranarwana ikindi cyo hari gahunda yo kuvuga ngo abasirikare nako ngo abafutsi bose baba muri Kivu y'Amajyepfo hari ya Murenge n'ahandi baba ari muri Kivu y'Amajyaruguru no kuvuga hariya za Rucuru na za n'ahandi biraza kuzamo abo bose nyine ko ngo bagomba kuza mu Rwanda abandi abanyamuryango bakavuga tese bati mu Rwanda ko aragahu gatoya bati inka zacu zizarisha hehe ko namwe mu bimubyigana ariko harimo imibare ihanitse reka
bikwibutse buriya hari icyo bikubwiye reka ngashyiraho gatoya
FPR igeze ku butegetsi zahuriranye nuko muri Kongo natwe twari dufite ibibazo bya gipolitike uribuka umunyamakuru nk'igihe umuguverineri umwe ngo ni rwabanje yari yaduhaye ngo iminsi itandatu tube twavuye mu gihugu noneho FPR yageze kuri pouvoir natwe dufite ibibazo muri Kongo ubutuma rero abatutsi benshi bahunga bava muri Kongo baja mu Rwanda naje ubwanje ico gihe nakoraga i Burundi nari umunyana umwigisha mu mashuri kuri se musinzira nari ico gihe ndahava nja mu Rwanda nshitse gushaka akazi ndakora nyuma yabwo nibwo habaye intambara ya FPR itera Kongo yavugaga kuko ngo igiye kwirukana intera hamwe ku mupaka baragenda ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama batubwira ngo twebwe turabatutsi none bakoze intambara muri Kongo bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica bakatubwira genocide k'iyo abatutsi bakorewe mu Rwanda ngo none nitube muri Kongo tuze mu Rwanda inama yabaye Butare hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'1996 inama yabereye Butare nari nirimo ariko tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12
ngo kuki bababwiraga kuva muri Kongo
batugisha ngo tuve muri Kongo
ngo kubera iki
ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Kongo Kongo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide
ni bandi babakoresheje iyo nama na
abasirikare ba FPR nibuka kuko harimwo nka Charles Kayonga nibuka kuko harimwo nka Munyoza Dani Munyoza harimwo Alexis Kagame harimo uyu mugore wari prefe wa Kigali
Rosa
Kabuye n'abandi
ubwo barabahamagaye ubwo bahamagaye imwe muri iki muturutse
bo batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge abantu babagabo bumwirwa ijambo aragenda asibura abantu bashika ku 20 barenga aratuzana ni Butare tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo kandi intambara umenye kuyitangira ntuzi umenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide ariko ntizari byo yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose rwose discussion yatwaye amasaha 12 tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubungubu murenge harashize nibo bagiye baheza interahamwe bagiye baheza nibo bakireye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafurero n'abashi n'ababembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro hagati yaho niho Masunzu yabibonye ko ariko biyaye bigenda ari revolta aragenda za guproteja
abanyamurenge
abaproteje hariko harwana ingabo za RCD zirananirwa arazitsinda noneho FPR noneho iba oblige biba ngombwa ko yigendera ubwayo kuza kurasa Masunzu
Wicyo gihe niho rero wowe wari porte parole
nibwo nari rero nabaye porte parole yiwe nanje ga rero ndahunga kuko sinari kubikora ndi kuri territoire ya Congo ndahunga mvi Bukavu nja i Bujumbura ni Bujumbura naho nahuye n'izindi ngorane nibwo nazaga nibwo HCR yazanaga n'i Burayi
ariko ubundi
iyo yari interview ya yikondera yo ku itariki 24 z'ukwa mbere umwaka w'2014 nako no kuba kwashize imyaka umuntu yavuga ine n'imyaka ine ishize urumva rero umunyamurenge unakomeye wari umuvugizi wa Masunzu ibyo avuga ukuntu nyine baje Butare bariho babwiye bati icyo gihe bari abanyamurenge ariko hari nabonizajomba n'ahandi na bukwaruku babwiye bati nimuze mwese muze mu Rwanda batazabakora genocide ariko bababeshye noneho banze bati dufite uburyo bwinshi cyane bwo kuzabazana kandi niko bizamera ijambo ni ryawe mu kubivuga ndangiza kino kiganiro tuzagenda tubigarukaho ariko urumva ku byari bimeze ahangaha aho ngo bari Butare nibutse itariki bahura niyo DMI nyine nkuko umvise abari bayirimo yagerageje kuvuga amazina yawo hari ku itariki ya 23 z'ukwa 12 1996 muri ya kampanya ya Kongo ya mbere ijambo ni ryawe
nicyo bikwereka ugize neza gushyiraho ako ka audio kuko muri make yakaravuga mu byukuri ideology ya FPL DMI ya kariya gatiko uko kabona abatutsi nk'ibikoresho uko kabona abahutu nk'abantu bagomba kunyukanyuka bakicwa aricyo byabatwaye no muri Kongo twagize ibiganiro byinshi handitswe n'amaraporo menshi amwe na zarone nabo bagiye bohereza gukora ayo maraporo ibyo ntabwo ari byo tuganiraho uyu munsi twagiye tubikira kuri radio ariko tugenda tubigaruka kwibutsa abantu kugira ngo twibukiranye rero uko babona abatutsi ukatsiko kabona abatutsi nk'ibikoresho uko kabona abahutu nk'ibikoresho baba batabaye ibikoresho kakabanyukanyuka uko kabona akarere uko kabona akarere urumva ibintu bya Kagame mukuru wako gatsiko nabo abayohereje abo bakayonga bavuze abo ba Alex Kagame abo ba Dani Munyuza abo ba Rosa mbese abo bantu nabo abona nk'ibikoresho bo muri ako gatsiko urumva ko bagomba guhera ku kintu cyo gukoresha ubwoba bati batutsi bo muri Kongo nimuvaho ngaho kubera ko abahutu bagiye bazabamara bazakora indi genocide kandi ubwo barimo no kubiba ikintu cyo kubona buri muhutu nk'umujenosidere icyo wenda n'ikindi kiganiro tuzigiye dukora hari n'ibindi bintu bivugwa muri iki gihe ngira ngo Joseph wabonye bandika mu gihe.com bavuga mbese ngo ahantu abajenosidere baherereye hirya no hino ako gatiko k'abajenosidere kaba Kagame na ba Dani Munyasa na ba Kabarebe
nabo ni abajenosidere ariko
nabo ni abajenosidere ariko urumva ko ideology yabo ni ukuvuga ngo buri muhutu wese keretse uwemeye kuba igikoresho cyabo ni umujenosideri ibyo ntibihakana yuko hari abantu b'inkozi inkoramaraso bakoze ibibi b'abatutsi ariko urumva abo bajenosideri b'abatutsi bitwa ngo nibo barimo guhiga abajenosideri b'abahutu ibyo umuntu abona ari ibintu bifite logic iteye ibyo rero nibyo twatangiye muri cya kiganiro kwerekana kwa kagatsiko k'abatutsi ari agatsiko racist yes ni agatsiko kari very racist uribuka ko ari ibintu birenze urugero uribuka cyane cyane no mu ntambara ya kabiri ya Congo biriya bihugu Namibia Zimbabwe ndetse na Angola bakunze kuvuga cyane ngo Museveni na Kagame ngo ni abantu bemera ibintu bya Himatutsi Empire Museveni we sinabivuga ntyo cyane kubera ko hari ibyo hari ubuhanga arushije Kagame n'umuntu intellectuel ibyo ashobora kuba afite ibyo avuga bidahuye n'ibyo akora ariko mu by'ukuri kare ya gatsiko ka FPL DMI ni abantu batekereza bitekereza ngo ni abantu special ni abantu mbese ba superior mbese baruta abandi
mu kirere
najyaga numva Kagame anabivuga nyine avuga n'abandi ba perezida bo tuba twabaga twahuye nabo n'iki hose abita ibicucu tekereza undi mu perezida ukuri ikindi gihugu abandi banyafurika bavuga ngo ni igicucu urumva buriya ni umuntu mbese uhora wireba ko ari abantu special nawe hari ukuntu
nyine
utekereza ko yavukanye imbuto nka ba bami ba kera mu Rwanda
ni umwe yavukanye imbuto rwose
icyo kintu rero cya racism cyo bakoresha gukubitisha abahutu ariko wajya kureba wareba uburyo abo bantu urumva barababwiraga ngo reka dukrie igihugu cy'abatutsi akarere k'abatutsi urumva kugira ngo dukore protection tubarinde abo batutsi none se ibyo bakoreye izo mpunzi z'abatutsi iyo niyo protection niyo bakoreye urumva rero ko ibyo bintu byose ni byerekana ko pretext yo Kagame na FPL DMI bakoresheje imyaka yose kuvuga ngo mbese nibo barinze abatutsi ni ukubeshya kugira ngo babone uko bikomera ku butegetsi uko baguma gusahura uko bakomeza kwica no kujujubya akarere bibasiye abanyarwanda baba bahutu cyangwa abatutsi ariko of course bataretse n'abaturage bo mu karere. Nicyo niyo comment yo nakongeraho yoze.
Urakoze cyane, bahumanyije urasanga rwose bariho babyinu bariho bivuga hose bati baduteranyije n'andi moko, abanyekongo andi moko aratwanga, ntitufite hano ntitubayeho neza, gusubira n'iwacu ntibyoroshye. Bariho bavuga bati mu by'ukuri bati twarakubititse. Reka noneho tuzabigarukaho ibyo ngibyo kuko ni ikibazo gikomeye, ntabwo twakirangiza mu minota mikeya nk'ingiyi tukivuzemo. Igice cya kabiri rero cy'ikiganiro cy'ubushize ku wa gatandatu tariki ya 17
hari akantu nibagiye kuvuga. Uribuka urabyibuka neza muri za mu ntambara ya mbere ya Kongo, uribuka neza ba Pasteur Bizimungu cyo gihari prezida ubwo agira ngo nyine avuge ibyo ako gatsiko gashaka kumva atekereza ngo wende nibyo bizatuma agira uburambe. Uribuka afite map abwira abajournalista abereka yuko ngo Kivu ngo yahoze ari u Rwanda mu mateka yo wize Yosefu arya ngo kivugeze ibi gice cy'u Rwanda ryari ko ntabizi ko ntawo nabizi
ntabwo ari ukuri abasha ahubwo twajyaga kurwana buri gihe aho dufashe bakatwambura ndetse bagiye batwicira n'umwami yari n'abami bati igihe twajya tugumana ibyabo. Yego,
ibyo rero ni
bigeze no kuza bafata u Rwanda ahubwo gice kinini.
Nibyo, niyo ideologi rero ya ideologi navugaga kugira ngo ngishimangire ni ya ideologi nyine yo kwereka no mu manama n'iki aba bakabarebe nyine bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Mbese ibintu byo kugaruka mu mateka cyane bavuga mbese ukuntu ingabo z'umwami aho zageze ibyivugo n'icyo bakajya bazana n'ibyo byivugo n'icyo byose byo bavugaga aho ngaho manama yacu abantu mu FPL ari abahutari n'abatutsi kandi of course majorite baba ingwiza murongo ubwo baba ari aho ngaho aribo bakoma mu mashyi abo bazivamo n'abandi n'abandi ntabo batutsi bose bagakoma mu mashyi. Ariko icyo baba bavuga niyo karte yo Bizimungu yerekanaga yo kuvuga ngo u Rwanda rugera muri Kivu ni ikintu uretse ko bateshejwe na cyane cyane na Angola na Zimbabwe. Ariko cyagiye ni ibintu byari bihambaye cyane Kagame yatekerezaga na bakabareba bo ngabo batekereza ngo n'ubwa kabiri bazagenda bice nk'ukuntu bice Kabila ngo bongere bishyireho hundi, ariko batekereza uburyo bazakoroniza hariya muri Kivu. Icyo rero ni ya ideologi barateshejwe ariko igitekerezo ntabwo bagitaye ukuntu yako gatsiko k'abatutsi utabarira wabarira ku ntoki ukuntu bazongera bagakora ukuntu bazakora icyo gihugu ngo bitirira abatutsi kizaba kigize muri Kivu. Simbizi Yosefu, reka tubitege amaso.
Ntabwo bizoroha cyane ko batangiye kwica abandi batutsi kandi abatutsi bafatiye Kagame runini, dore ko ngo no mu bamurinda icyakabiri cyangwa na bibiri bya gatatu ngo bashobora kuba ari abakomoka muri utwo turere nyine twa Kivu yo mu majyaruguru. Tuzaba tubireba ariko tuzakomeza no kubyamagana kuko biteye inkeke guteranya moko abahutu abatutsi ayo moko yose n'abanyekongo, dore ko rimwe na rimwe batabashe no kumenya uri mututsi n'uri muhutu ntibyoroshye. Ibyo byose ni ibintu bikomeye rero bikuruye abanyarwanda tuzakomeza kurwanya. Igice cya kabiri cya kino kiganiro dukomeza mu by'ukuri kuko kindi cya mbere twagikoze hashize icyumweru hari tariki ya 17 z'uku kwezi turimo. Agatsiko k'abatutsi bategeka FPL DMA ikabona gata abahutu uri bukomeze nk'uko nyine wabisezeranije abakunzi ba Radio Shakwe. Ukomeze kutubwira nyine ibyako gatsiko. Nibutse yuko kino kiganiro kiri mu rwego rwo kunganya ibyo tumaze iminsi tubagezaho byagiye bisesengura ukuntu byibaza impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32 mu gihugu cya Minigya ntutse ubwo bwamaze imyaka irenga 400. Ndagira ngo rero rwose mbere yo kugira ngo nyine tutangire nibutse ibyo wagiye uvuga ubushize imibonere ya kugatsiko ababwa batabahutu n'abanyabwoba abahutu n'abanyanda nini abahutu ni abantu umuntu yavuga b'abaturage nyine ni ukuvuga ibintu pejoratif sinzi uko mubyita mu cyongereza watanze za example abantu b'abaturage nyine bata umuntu nyine utafite utari umusirimu ni ukuvuga umuntu utari umusirimu nyine wambara ku buryo budahwitse wenda bifata n'ukuntu nturi ntaryo wenda ibintu ko bikwiye ngo rire heza rye byiza abaturage abantu nyine batajirutse umuntu yavuga ko ari umucyaro abanyacyaro nyine cyo mu mwijima kuko n'ibyaro birarutana ko bahutu nyine bakwiga bagira gutara abaturage ndetse n'abantu wonda ari nk'abami nk'ababirara nabo ugasanga nyine bafatwa gutyo watanze ingero aho Kabarebe yavugaga ngo abanyekongo ngo bateye nk'abahutu ibindi byo ku gatsiko nyine kakaba nta kizere na gito kagirira abahutu cyane ndetse abukabona batinjira muri izo zashema zo kuza agasuzuguro nka ba Seth Sendashonga twagira Mungu Rugenera ebo ntibabura nuko babita abaturage kuko bana barushaga n'ubwenge babona barusha n'ubwo busirimu n'iby'ubusirimu babizi icyo gihe bakabita ibipingamizi nuko rero nibyo nagira ngo niwute rero abantu mu by'ukuri baragishyirinze ikiganiro baragikunze cyane rwose bavuga bati mukomereze aho ngaho ikindi cyo bamwe baravuga bati nibyo abahutu tuzabivuga kuko n'abahutu n'abafite ukuntu babona abatutsi nabo utari kwiza dore ko no mu gukora genocide tuzabigeraho mu gukora genocide harimo ikintu cyo gupfobya abatutsi kubagira kubazashema zimwe na zimwe bamwe bishimira bene abo supremaciste nka bakabyishimira turi inzoka tuzi kugira gutya ntimugatukinishe kandi rero ababikoresha baba extremiste bo bavuga bati muri zoka nyine muri abo gupfa mu yandi magambo ibyo byose tuzanyira tubiganiraho nagira ngo rwose nongere mvuge ko abantu babishimye bifuza ko tuzagenda tuya twanekdote twose ugenda ushyiramo buriya bizafungura n'abantu bafunguke bavuge n'ibyo abahutu kuko nabyo birahari bimeze gutyo abasupremaciste b'abahutu barahari nabo bari abahutu ngo barusha abandi twagiye tubyerekana abo mu majyaruguru bavuga ngo nitwa abahutu nyabo abandi nyine amaraso yabo yavanze n'ay'abatutsi n'abahutu barimo nitwa abahutu ba nyabo nitwe dukwiye gutegeka byose rero bishingiye mu gushaka kwikubira ibyiza by'igihugu bikaguma mu maboko y'akantu k'agatsiko kuko agatsiko ni agatsiko kaba ku gatsiko k'abatutsi kavuye muri minorite cyangwa se naho gatsiko k'abakiga kavuye muri majorite ariko kaba ari agatsiko kaba ari gatoya kangana urwara ijambo ni ryawe nagira ngo nta kuntu twari kurenga kuri iki kibazo cy'impunzi z'abatutsi zimerewe kuriya kandi ziri muri politiki mu by'ukuri riho ipfa iriya politiki ya supremacisme nyine yo gufata abatutsi bose ngo bazabazana babe benshi mu Rwanda none bajye bagaba ibitero mu bihugu biduturanye urabona ko itariho igenda neza wabonye ko ntitwibagirwe ko Kagame yakuruye n'impunzi z'abatutsi b'i Burundi nabyo byo kugira ngo Burundi nyine bushyireho inugunda ijambo ni ryawe
urakoze Yosefu mu gukomeza ibiganiro ngira ngo ndagerageza ko hari abantu benshi bagiye banyandikira ariko hari ibibazo bibiri nagira ngo mpereho mu gukomeza icyo kiganiro icya mbere ni umuntu wanditse avuga ati ariko aka gatsiko kayobowe na Kagame cyane kuri mwebwe bari begereye Kagame cyangwa se bakoranye na Kagame kugira ngo ako gatsiko kazagere aho kagejeje u Rwanda ubu ngubu ni nko kuvuga ni mu magambo menshi mu Kinyarwanda ariko numvise avuga ati mwebwe mwareba gaheye icyo ni icya mbere
kandi mwareza amashuri mwareya murushaga
Eh mwara murushaga muri abahanga mubona ibintu nk'ukuntu mubisobanura ubu ngubu niyo mwara niba ese icyo gihe mwabibonaga mutyo mutekereza nk'ako gatsiko niba mwaratekereza gatsukundi yaje kubarusha ingufu ati icyo ni ikibazo cya mbere nagira ngo ngire icyo mvugaho cyane cyane yayanashyizemo nko kuvuga ko mu byukuri Kagame na Museveni nibo bishe Fred ibyakurikiyeho ni ukwimuka Kagame yica n'abandi na ba Peter Bayingana na ba Bunyenyezi n'abandi benshi benshi kandi babatutsi nabo yishe arimo gutegura nyine uburyo aziyimika akajya ku butegetsi nk'ukuntu amaherezo yabigezeho akaba tugejeje ahangaha agejeje u Rwanda ahangaha ibya Museveni na Kagame n'ukuntu bishe Fred Rwigema ibyo ntabwo mbizi naba ngiye muri speculation kubera ko ni ibintu byo duspeculaho twese ariko ababizi bo ari Kagame nabari hejuru ya DMA icyo gihe nabari mu gisirikare hejuru icyo gihe iyo nkuru yo bagomba kuba bafite icyo bayiziho ariko nk'umuntu nkanje ninji icyo gisirikare mu kwezi kwa 10 mu ntangiriro y'ukwezi kwa 10 nibwo nagiye muri FPN nibwo nagiye muri icyo gisirikare ntabwo najya mu bintu bya speculation nk'ibyo ngibyo ariko icyo navuga cyo nzi cyo nuko nakurikiranye ukuntu buhoro buhoro Kagame yagiye yakoresheje DMI buhoro buhoro akagenda ari muri icyo gisirikare ari no mu rwego rwa politiki akagenda mbese yiyubaka akoresha ashakisha mbese abantu bo kwiyubaka agenda ava no ku uko umuryango wa FPR watekerezaga ntiwari ufite ibitekerezo bibi abantu bose barabizi Joseph urabizi n'abanyarwanda benshi barabishyigikiye bashyigikiye yuko hagomba kubaho impinduramatwara mu gihugu kandi saba sizo mpunzi gusa z'abatutsi harimo n'abandi benshi mu gihugu cyane cyane nyine mu bantu mbese bumvaga barahejwe muri politiki kuva muri Repubulika ya mbere ariko urebye ukuntu Kagame yagiye yiyubaka buhoro buhoro akoresheje DMI abo yica abaheza uko yigarurira mbese abantu mu gisirikare n'ukuntu za executive committee za FPR zubakagwa buhoro buhoro bigenda mbese ari we ubona wiha ingufu nyinshi cyane cyane rero akoresha igitsuri no kwica dore ko ari ibintu byamurangaga kuva akiri no muri Uganda akiri no muri DMI ya Uganda ibyo ngibyo abantu barabimutinyira bakaburi muntu wese n'utarabivugaga akabaze avuga ati nurepfura Kagame arakwica mbese bene kwa kundi ngo hari abantu babami mu Rwanda bari bazwiho bewe n'ibyo bintu byo kwica abantu mbese bakaba babihwihwitse ariko batatinyuka kubivuga akoresha mbese ubwicanyi n'ubwoba kugira ngo abantu bamutinye rimwe na rimwe akajya navuga uko yagendaga agira iyo confidence yo kutegeka aho ibintu bitangiye gusa nkaho bigaruka ku murongo nyuma yo gutsindwa kwa FPR mu kwezi muri 1990 mu 1990 umwaka wagiye gushira twaratsinze turi muri izo ntoki zo muri Uganda abana benshi barapfuye abandi buze muri za CKB mu mavuriro ya FPR aho ngaho muri za Nyakivara n'ahandi hirya no hino aho rero FPR yongeye kugirira akuka Kagame ariwo kwisonga aba ofisiye bamwe mbere basaga nkaho bataramuyoboka ariko byagiye kurangira kubera icyo gitsuri cye n'ubwo bwicanyi bamaze kumenya bati uyu niwe wa mukunda utamukunda niwe urimo kudushyira ku murongo ibyakurikiyeho rero ntagiye kurondogora nuko dufasha ubutegetsi tumaze gufata ubutegetsi cyane cyane hamaze kuba genocide abatutsi bashize urumva twese umuntu w'umututsi yarafite icyo kintu cyo kuvuga ati koko turashize burya niko za minority n'ubundi zitekereza iyo ushyizemo rero iyo tema yo kwicwa abantu bajya muri survival mode muri ya mode yo gutekereza ngo ibyo ari byo byose nubwo Kagame yaba ari umwicanyi umeze gutya ariko n'umwicanyi wacu ni udufashije gufata ubutegetsi niwe uzadufasha kubugundira mbese ubu butegetsi niyo protection dufite twese batazakubeshya muri mirongo urwende na kane abantu bakoranye natwe cyane cyane abahutu nk'abatwagira mungu na ba Setsenda Shonga na ba Kanyarengwe na ba Rugenera na ba Bizimungu Pasteur Bizimungu na ba Ntakirutinka n'abandisi na barondora bose batubonagamo icyo kintu cya survival cyo kuvuga ngo bashize twashize ahubwo bakaduhana benefit of doubt cyo mu cyongereza bita benefit of doubt nko kubona amakosa menshi amakosa menshi dukora ubwikanyi bwaturenze simpamya sinigeze mbiganiraho na batwagira mungu na ba Setsenda Shonga na ba Kanyarengwe ariko ndahamya yuko hari ibintu babonaga dukora bakavuga ati ariko aba bantu koko barakubititse reka dupfe kwihangana reka dupfe kwihangana turebe ko buhoro buhoro bazagenda bava muri iyo mode yo kuvuga ngo twarashize reka tugerageze kureba uburyo dukoresha ibyo dufite kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bitazasubira nkatwe rero batutsi no mu mwanya nari ndimo kandi wo hejuru twari dufite icyo kintu cy'ubwoba cyane ndetse umuntu yibaza ari ku bintu koko bizaduhira bizaramba bizamara igihe aba bahutu tuzabafatana ubutegetsi igihe kireshya gite urabona ko hariyo mbese gukomeza gushakisha uburyo dufatanye n'abandi aba banyepolitike bahoze mu gihugu n'abandi buhoro buhoro uko twagendaga tugira confidence niko Kagame yagiye abikoresha icya mbere guheza bamwe muri FPL kandi abo batutsi bene wabo gushyira ku gatebe no kumarginaliza bamwe muri abo batutsi baraba ofisiye bakuru babatutsi ariko cyane cyane no kumarginaliza nabo bantu babace cyane baraba uto muri FPL ariko nabandi batari muri FPL abo twavuze no mu kiganiro bushize nka batwagira mungu na ba Setsenda Shonga nabandi niko ba yagiye adashaka ko bakomeza gukorana natwe kuko yashaka ngo bakore uko abishaka kandi nabo ari abantu bafite ubwigenge mu gutekereza babona iyo ukuntu abahutu bishwe kandi bamerewe mu gihugu ari abo muri FPL aye nabo ngabo bagenda babizira uko Kagame yagiye yiyubaka hari rero ikindi gice nakwivugamo nkanjye umuntu yatekereza ati buriya Kagame uwagenda amugira inama nziza hakagira ibikorwa bike bike tugenda dukora buhoro buhoro ibyo bikorwa ubwabyo bizatuma abona ko nta nyungu mu by'ukuri ari we ari n'igihugu cyose ari n'abatutsi yewe bagira mu gukomeza akora ibintu nka biriya hari ibintu byinshi za initiative wenda ikindi kiganiro twazagira nkavuga nkatangamo ingero by'inama umuntu yavuga ko yagiye amugira ikagira akamara igihugu bimwe muri byo mu gihugu burya ubi bikintu mu mwaka umwe bikazatwara imyaka icumi imyaka makumyabiri kugira ngo kigire umusaruro bimwe byo bitirira Kagame ubu ngubu bimwe byatangiye kuri za initiative zacu z'abantu bakoranaga na Kagame batekerezaga bati tumugira inama buhoro buhoro ijwi rye rizagenda riba rimwe mu yandi majwi aho kugira ngo ribe ryonyine mu rubuga nk'ukuntu bimeze ubu ngubu ariko urumva mutangira mudatekereza kimwe iyo uri umuntu w'umugizi wa nabi uko utekereza siko umuntu utekereza mu nyungu z'abanyarwanda bose utekereza ko abanyarwanda bose bagirirwa neza utekereza ko buri muntu yagira ubuzima akaburambamo ubwo urumva n'abantu babiri baba batekereza ukubiri uko rero twabaga twicaye aho ngira ngo umuntu bamwe bavuga ngo twabaye naive kudatekereza ko Kagame arimo kubaka ku gatsiko kabicanyi mu gihe twagiye kubibona amazi yari yarenze inkombe ugahitamo kugumana nawe cyangwa se ugahitamo kumuhunga ukajya ukumva ukwiriye kwitandukanya nawe ukajya kure ni ibintu rero bibiri kimwe twafashe ubutegetsi mu bihe bikomeye cyane bya genocide bituma uwo icyo gihe utekereza uti kuba umututsi turi muri danger mu bintu bihe bikomeye cyane Kagame niba natwica ariko dufite ikintu reka tugikoreshe dukumira abahutu be kutugirira be kutumara ariko buhoro buhoro biza kuba umuntu anatekereza ati reka turebe niba hari na bike byiza dushobora gukora ariko uko twagendaga umwaka ushira n'undi ushira niko yagiye yiyubaka tuza kwisanga dusanga mbese amazi yararenze inkombe kandi uko agatsiko gakora ntikemerera yuko abantu bahura ngo baganire ngo bavuge bati ese ibintu bimeze bityo ibyo mbona jewe nawe Joseph urabibona oya
nababibona
ukuntu vidimwe mvindimwe na gahima ntabwo twavuganaga ibyo tubona twaje kubivuga ruko twembi twabaye impunzi kandi ni umuntu tuvi ndimwe nibyo ngibyo natekereza ni ikibazo cya mbere nagiye nabonye nagisobanura ntyo icya kabiri ikibazo nabajwe kandi n'umuntu w'umunye politique yarabanje aravuga ngo ashima ibyo tuvuga ibyo ni byiza ariko yongeraho ngo ariko rwose ngo icyo nkunengaho ngo nuko uvuga kuri Kayumba ngo umuvandimwe wawe Kayumba ngo mwamufite ibyo mwapfuye ngo kuvuga ariko ntabwo ari ngombwa kumuvuga nagira ngo icyo ngicyo ngira icyo nkivuga kubera ko urumva ni nko kumbwira ati ntabwo kandi uwo muntu wabimbwiye ni umuhutu ubwo ni nko kubambwira ati mwene wanyu umututsi ntabwo akabaye umuvuga ariko reka iki kintu ngisubiremo kugira ngo n'undi waba agitekereza amenye ko namushubije nti ugize neza kugushima ibyo mvuga ntariko narikubwire yuko Kayumba nta bintu byikambere iwanje mu rugo rwanje cyangwa se mu rugo rwa Kayumba dupfa turapfa ibintu biri muri kuko turi muri activite ziri muri domaine public ibyo dukora ushatse ko utavugwa ushatse ko nka Théogène udasinga ushatse ko hatagira umuntu kuvuga ntabwo wajya muri ibi bintu bya politique kuko nubundi murabizi navuye mu Rwanda muri 2005 ndicece cyanjye ya California njya aho nicaye aho nigishaga muri university nibyo nakoraga byose nirinda kuko numvaga naravuye muri ubwo buzima bwa politique kuko nabigiyemo nkiri muto ndavuga nti umuntu ntabwo akwiriye gusazira muri politique nicera aho ngaho ndakora imyaka 5 nta muntu wamvugaga uretse ako gatsiko kaba Kagame niyo DMI bahoraga bashyugumbwa ibyo bavugira ikambere iyo hiryo ngiyo bikaza bikangeraho ariko ntabwo bari baragiye ku karubanda ngo bavuge nk'ibyo birwa banse bya bandika muri rushyashya no mu bindi byo bandika byose ariko nshaka ko ushaka ko utazavugwa ntabwo ujya mu byo turi mu bungubu kuko iyo wagiye mu bintu byihuse hagomba kugira abantu bagira ibyo bakuvuga isa namubwiye umuntu nti ntabyo napfuye na Kayumba prive ibyo twapfuye nabishyize ahagaragara muri kuva dutandukanye nabo muri 2016 twabivugiye ku radio yacu mwamaze igihe Joseph munakina diskuru yo nabakize imbere mbabwira ibyo nenga muri RNC
tuzanasubira harimo byinshi
harimo byinshi n'iki ibyo twapfuye ni ibintu nyine biri muri domaine public niyo mpamvu tubivuga utashaka rero ko ibintu nk'ibyo bivugwa ntabwo akwiriye kuza muri ibi bintu byo turimo uretse ko twebwe twishimira ko tuvuga ukuri kose dutekereza ko kuzaba intandaro yo kugira ngo twubake ibizima twifuriza buri munyarwanda wese nta kuvangura ikindi cya kabiri rero gikunze gutuma abantu bakomeza gushyigikira iza ideology z'udutsiko zayogoje u Rwanda nibyo mumaze iminsi mwavuze Repubulika ya mbere muvuga Repubulika ya kabiri ubu turavuga agatsiko k'abatutsi harako ngako iby'ubwami byamaze imyaka 100 ngahe tugenda tubikomozaho imyifatire yabo ariko iyo umuntu atangiye kuvuga ngo kanaka mwe kumuvuga mwe kuvuga ibi ngivi hari nibindi mumaze iminsi muhura nabyo biba biri ku mbuga Yosefu bavuga ngo abavuga ngo bari abantu abakurambere bo muri revolusiyo muri 59 abishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana usanga ari abantu byarakaje cyane ngo ibyo bintu rwose ngo murakabye ngo mwe kubivuga none se ni tutavuga ibyo ngibyo ngo tuvuge n'abatutsi ukuntu bahutaye nyuma ya revolusiyo 59 n'ukuntu babaye nk'abaturage cyangwa se bo mu cyiciro cya kabiri nk'ukuntu abahutu bameze uku nguku ngo twe kuvuga genocide yahitanye abatutsi twe kuvuga genocide yahitanye abahutu harya abantu bifuza ko tuvuga ibiki jewe
ni ikibazo gikomeye
kugira ngo uwo muntu wanakimbajije acyumve nabandi ariko agomba kuba hari abandi batekereza batyo ibintu by'umuzima bwanjye byose nabishyize hanze naye nabyanditse umuntu ashaka igitabo nanditse igitabo cy'amapaje 500 kiri no mu gifaransa bavuga igifaransa bazagishake kuri amazon.com natanze accountability y'ubuzima bwanjye cyane cyane ubuzima bwo nabayemo bwo muri mbere yo kujya muri FPR natangiye accountability y'ubuzima bwanjye ninjiye muri FPR ibyo nakoze byose kuva muri 90 kuva tugiye mu butegetsi uko nabaye nakoze diplomasi cyane cyane uko nagiye nkora diplomasi hano mu Burayi muri Amerika muri Afrika nza kuvuga uko ibyo nabonye maze kuba umubanyamahanga mukuru wa Kagame uko twatandukanye nibyo nakoze muri icyo gihe cyane cyane ibyo nanditse twari tukiri muri RNC ihuriro nyarwanda narabivuze ariko nagira ngo mbaze umuntu wambajije icyo kibazo mutume azagende abaze Kayumba ubwo araza kongera avuga ati ariko wongeye kumuvuga ndamuvuga kuko turi muri public domain nagira ngo azagende mubaze niba nawe hari ibyo yashyize hanze avuga ubuzima bwe cyane cyane ubwo ngubwo bwo muri public domain avuge dutangiye intambara muri 90 kugeza igihe twahungiye ya counting izo period zose zo yabayemo noneho nanabishaka abantu nk'abo ngabo kandi se Kayumba gusa n'undi muntu wese uri muri public domain hari n'undi mugabo njyancu nchugombwa Yosefu uramuzi si muvuga uyu munsi ariko nzamushakira igihe nawe uvuga ukora politika asa nk'aho yihishe kandi ari icyaha yakoreye abanyarwanda cy'urukoza soni gikomeye cyane ariko akemera akajya ahantu hagaragara akaba yavuga ko nayo mu by'ukuri bishobotse yaba mu bayobora u Rwanda cyangwa se mu barenganura abanyarwanda hari icyaha yakomeye atarasobanura uramuzi umvuga kandi ngirango naho aragomba kuba yivuga ibyo sindi bwirwe tubitindaho cyane twese rero
tuzabigaruka
iyo tuvuga Kayumba ntabwo mba mvuga umugore we n'abana be n'ubutunzi bwe n'iki nk'uko abakunze kumvugaho bavuga ibintu bimwe by'urukoza soni ariko urabizi Yosefu kuva duhuye muri RNC kugeza kuri aya magingo aho turi hamwe mu ishakwe urabizi ko ntajya akunda n'abantu bambwira banyoheza n'ayo makuru umwe murayasoma kubera ko muri mu makuru musoma za rushyashya ati nsoma rushyashya musoma igihe ntabwo nsoma igihe
nabyo ndasoma
hagomba kugira abantu babisoma kubera ko ibyo byose ni mizindaro ya FPR-DMI so iyo ubisoma umenya uko barimo batekereza ibyo rero uwambeshyera akamvuga nabi ge ntabwo mba mbyitayeho ariko ku bintu byo muri public domain ku bintu byabaye ku banyarwanda ibintu byakozwe na DMI kuva muri 90 kugeza kuri aya magingo nta munsi n'umwe Yosefu tuzigera duhagarara kubivuga kuko ni amateka akomeye amwe arimo ibyo DMI irimo gukorera abo batutsi iyo nkuru yo twavugaho twatangiriyeho indi iri ibikorwa by'urukozasoni by'ubwicanyi byo twebwe mu ishakwe twita genocide bakoreye abahutu mu Rwanda bakakorera muri Congo birimo ibikorwa by'ubwicanyi n'intambara bakora mu karere kacu. None si impamvu tutavuga DMI ni iyihe? Kandi ntiwavuga DMI utavuze Kayumba, ntibishoboka.
Tuzana kuko urabona ibi byose twatangiye urabona byafatanye n'ibi by'impunzi biranajyanye, kuko izo mpunzi bazihatiye kuza bagira ngo nyine u Rwanda rubibemo Abatutsi benshi, ariko banakoreshwa kujya ku kujya gukwiba, kujya kwica no kurimbura Abahutu, nabyo birimo. Ibyo byarabaye, byagiye biba. Hari ukuntu mu manyanga mu rwego rwo kugira ngo nyine abo bose babatere ubwoba, bavuge ko Abahutu buri gihe baba bagiye kubica. Hari nka feri ya Mudende, uyu munsi iyo nza kubona kanya nayo kuyiza na buriya tukareba nka Kayumba harimo cyane, nzamuzanamo cyane. Sinzi niba ubizi ukuntu Kayumba ari muri iriya feri yo kwica impunzi z'Abanyekongo i Mudende. Nzabizana rwose.
Twanabivuze mu biganiro birebire, uruhare mu rwa Bakabarebe na Bakayumba hariya muri Kongo no muri biriya bya za Kibeho n'ibindi byose, tuzagenda tubisubiramo. Wenda uyu munsi ibyo byatuzinduye, ariko nasubizaga
ibyo byatuzinduye uyu munsi.
Wita ko ari umuyobozi, kandi mbona ko ari umuyobozi koko muri opposition. Kungira inama ngo sinkavuge Kayumba, kuki se ntavuga Kayumba? Kayumba se namubujije kumvuga. Uwashaka hanze aho ngaho wese FDMI ibyo mvuga byose bike, ariko n'undi wese muri opposition ibyo bagiye batuvugaho dutandukaniye n'abantu bo muri ANC viruzi aho ngaho, ariko ntibyatubujije kuguma kuri message iyo turimo niyo kuvuga uko duteye, ni ukuvuga uko ibinyoro abanyarwanda twese turwaye kandi duterana, kandi ahanini bishingiye ku muco w'utu dutsiko twagiye tuyobora u Rwanda, ariko bitaretse n'imico mibi natwe twese nk'abanyarwanda dusangiye, kuko iyo ngiyo nizamura utwo dutsiko ikaduha intebe. Ikindi rero nibagiye no kubwira, navuze mu gusubiza uwo munyepolitiki, namubwiye nti rimwe twanga kuvuga ukuri ngo kuko abo bantu ngo twe kubavuga kuko barimo kudufasha kugera kuri za objective zacu, kugera ku ntego zacu. Intego zacu rero bamwe bizo tuba dufite, ubwo aba hari Abatutsi batekereza ko Kagame bazamusimbuza akandi gatsiko k'Abatutsi, hakaba rero nakandi gatsiko k'Abahutu gatekereza ngo kazamutsimbuza abandi akandi gatsiko k'Abahutu.
Agatsiko k'Abahutu bafite intekerezo za MNDCD,
ariko ishobora no kuba n'imitekerezo ya Parmehutu. Imitekerezo ya Parmehutu rega nayo yari
yego.
Udutsiko twose twaba dufite dushingira kuri ideology ivangura yiyitirira ubwoko runaka cyangwa se akarere runaka, nyamara baba bagamije gushakisha inyungu zabo binafsi, mu kinyarwanda mu giswahili ngo ni binafsi, zo kugira
inyungu zabo bwite binafsi.
Utwo dutsiko tugomba kuturwanya. Urumva ko hanze anga muri opposition muri iki gihe nyine imvugo ni ukuvuga ngo watuvaniraho Kagame, bigatuma bamwe bafite inyota yo gushyira utwo dutsiko eza tw'Abatutsi cyangwa se tw'Abahutu, bavuga ngo bakumvikana kuri objective limited objective. Sinzi uko umuntu yagisobanura
no objective limite, ni ukuvuga
tuvaneho Kagame
tuzirwariza. Yego,
tuvaneho Kagame nyuma tuzirwariza, ariko amateka y'u Rwanda satwereza muri uko kwigwariza Kagame
uzamufatanya
uhitanye izindi miliyoni ebyiri, ariko ukiriho kandi gatsiko kaba k'Abahutu cyangwa k'Abatutsi, ubwo se tuzaba tuvuye tugiye hehe?
Mu gufata ubutegetsi kariya gatsiko k'Abatutsi kanakoresheje mu by'ukuri habayeho kugerageza no ku exploita inzangano zari hagati y'Abanyenduga n'Abakiga, ndetse bakajya bakindura uyu nguyu, hakaba mu rwikekwe rukazamuka ubu rero uko mbibona nako gatsiko ka parme utashinye ivuga cyane mu byukuri uko sinyibona cyane nkuko mbona MNDCD irahari cyane nabo indoto zabo urihona nubwo ngo batutsi bamarane tubufate ni kubibona rwose harimo abishimye cyane bakarira amarira ingona ariko mu byukuri bavuga batabatutsi reka bazarwane bamarane noneho twigarura ubutegetsi gusa bazabugara ntabwo bizaborohera yego nabyo twerure tuvuge ko abo bose ari udutsiko turwanya tuzaturwanya kandi
no muri abo batutsi ibyo Kagame FPDMI bakoresha nyine ni ukuvuga ngo babanje nyine ibyo ngibyo kuvuga kubera ko ku gatsiko cyane cyane ni agatsiko k'abantu bari impunzi zo muri Uganda abo basirikare bari mu gasongero ku gasongero ka FPDMI
niyo batutsi nyine nyabo
bakavuga ngo ziriya ntuze bavuga abatutsi bagumye mu Rwanda nyine ngo nabo ni ibisambo ngo n'imico yabo uzarebe ngo ahindutse nk'iy'abahutu nibyo bakagame n'abakabarebe babaga bavuga ngo abo batutsi bagumye mu Rwanda ngo nabo bahindutse nk'abahutu
nibyo
urumva niko bavugaga bakakora bari bafite description ngo bavuye muri Zaire bo ngo nabo ngo n'abantu mbese ngo bindengarenge ngo bambara amakabutura ngo bayambariye mu gituza ngo bagakunda ibyo kurya
muri Zaire muri Kongo
ebo muri Zaire ngo bakora ngo babaye nka mobutu mbese ngo ntibitekereze yabo
ari nuwa mayige parungo ntuza ngo ibangwa ari masomo mingi na akiri kidogo kayumba ngo riko yavuga ngo bafite amashuri menshi ariko nubwenge buke aba muri Kongo
ngo natumbo mbere ngo abi Burundi rero ngo na abantu beze ngo ni ntutse bende zazindi ngo zizi kwirarira ngo bari bazi ngo nabyumvise muri abo bantu sinari ndabizi gihe ngo bateka amaswime amatauro amaswime yetu
amatauro ya udayi yego bitambaro byamana
nkuko utekereza ku
kuba bagira icyo barya nyine baba bitetse ngo bitogote yego
ariko ngo birarire ngo bakambara neza ngo ariko ngo bagateka ngo abantu bagire ngo baratetse ariko mu kwambara neza ngo akagenda ninjoro akarara ubusa
uretse ko Burundi kuko Uganda mwari mufite ibiryo ibyo ari byose burya umuntu yabonaga mwe mufite ibiryo ariko Burundi ku mugani bari bashonje umuntu yarabibonaga iyo wagavuye mu Rwanda Bujumbura babaga bashonje
n'intuza n'inizo sibyo bavuga ku bahutu gusa
uzakrishiza
sibyo bavuga ku bahutu gusa ariko urumva cyane cyane ikintu batindaga n'icyo nyine cyuko ngo batutsi bagumye mu Rwanda bo ngo bari barabaye nk'abahutu ibyo rero n'intuza ni ibyo abantu bagiye bavuga bakora izo za stereotype kuzimenya ni byiza mu kugerageza kubaka indi identity duhuriramo yuko twese turi abanyarwanda ariko bitabujije uwakumva kwiriye kuba umuhutu wiyumvamo ubututsi nako n'abatwa ntitujya tunabavuga ariko wakwiyumvamo izo identities izindi nk'ukuntu hari n'izindi identities dufata mu buzima bwacu ntacyo byaba bitwaye cyane iyo duhuriye kuri icyo kimwe cyo kumenya ko turi abanyarwanda dufite uburenganzira bungana imbere y'amategeko kandi abanyarwanda baba bahisemo ubuyobozi ubwo buyobozi bukadufasha gukemura ibibazo byo tugenda duhura nabo uko za generasiyo zigenda zisimburana icyo nyine cyo dukwiriye guhuriraho bitatubujije ko umuntu kumva niba akwiriye kujya mu ndorerwamo agashima ubututsi bwe undagashima ubuhutu bwe jya rwose icyo nta kibazo ngifiteho ikibi ni ukubihakana kandi ukagenda mu ijoro uzi ko ibyo urimo gukora urimo gushaka guhashya abahutu undi ati ndashaka guhashya abatutsi ni icyo ngicyo navuga
reka dusoze
ibibazo bibiri ibyo bibazo bibiri nibyo nagira ngo nsubize
urakoze cyane cyari igice cya kabiri
kikiganiro gatsiko k'abatutsi bategeka FPDM uko babona abahutu. Twasubizaga rero ibibazo byagiye bigera ku bitugeraho, ndetse tuza no gutangiza kiriya kintu kibabaje cyane cy'impunzi z'abatutsi bo muri Congo. Ikibazo nacyo kijyanye mu by'ukuri na supremacism yakari agatsiko ka FPDM. Shuti rumwe n'umuteze amatwi, nagira ngo tubasezereho. Nshimire umuvandimwe Théogène Rudasingwa waje gusubiza ibyo bibazo, ndetse waje no kugira icyo avuga kuri icyo kibazo cy'impunzi. Naho utaha rero bavandimwe, ijoro ryiza aho bwije, ndetse amanywa meza, umunsi mwiza aho bwakeye.
Jambo